All eyes on me. Bada vuta ni kuvute, lete kichoboga tukusuke, kisha ya koroga tukusute. Acha uzoba na uoga, imanishu sipopoteza usitafute. Hawaelewani na mambo, haeleweki jani. Mshalango mwandiko, someki mani. Azinyweki pombe, alichomeki jani. Haeleweki mtu, haeleweki nyani. Sindo watu kutu na kutu hatuna. Mbele ya wasela nondo tumekuja na vyuma. Tukimwaga mbogo jo tunamwaga na nguna. We don't care wakinuna. Na tukai meza moja na maselfish. Wasijua kamwaga mhaji kwenye main suite. So pass like a shadow, spala mie mambo. King of the jungle, ne lamb peach. Ona wana ntazama kama Netflix. Biza kitana wana 24-6. Na siyo okay, kia schooli flesh na kuinvest na depends. Na pocket yako ila tuko pesh na tukesh. Kuna muda wa mapens na business na uchesh na kudance. Na mabest na yani flesh. Yo, it's so funny bro. Jinga kuweka rehani ro. What up, what up? Hello, hello, we are taking over. Tayari kimenuka, watu washa oza. Wanawaza arusi kabla ya kutongoza. Ni kabla taa kumi watu ngilisha koza. Unavo feel na jifil. Wakumweka kando utamjua kwenye bill. Kabla ya fake mamba wanzega kuwa real. Kwa sona mipango atufai kwenye deal. Over.
Yeah. This is our goals. So
I
cool
believe, baby.
Like a fish in a goddamn pool.
Listen, nipo kwenye game tangu 2010 paka leo zee na sumeko. Alafu kila goma kitoka kitae neleweko. Alafu bado tuna maintain na dileo atu jaizo eleko. Tell you niggas tuko sawa waki weka tuna weka. Alafu sis too sweet na hava rappers waki sushi. Paka peri promos za kuboosti. Kweli wana chana chana ila lines awa zini goosey. Labda kichana chana matusi. Shit, I admit it. Paka hivi sasa sijaona rapa mkali kama mimi. I admit it. Miniko tofauti kama mnavyofanya nyinyi. I admit it. Sinoda li swaga baba mimi mtoto wa mjini. I admit it.
Kago sinuna kituona tuna pow. Jakali baga machi suena tuna row. So kituona tukwapa basi you already know. Juwa sisi ndo hii game tatu na control. Just take it easy. Calm down, yeah, yeah, calm down. Nasikia rufu fifu unit on the young killer. So you better run for killer. See ya.